to come on the stage.
Amen.
Yeah.
That's better.
All right.
Praise God, brothers and sisters. Bless God for the time to spend with this gathering. And for what the Lord has given to us earlier on. I'm not
going
to say anything that is different from the line of thought. I'm
going
to say amen to that.
And
just want to ask the Lord to open our eyes of
understanding.
So that we will not only hear, but we will understand.
We will
not only see with our physical eyes, but we will be able to comprehend with our spiritual eyes. All begins in fellowship. And fellowship begins in revelation. If we do not have the revelation of what God asks us to do, we cannot press in the spirit. We will struggle and labor. We only have a shadow and a type of what the Lord wants. But if the revelation comes into our spirit man, then there will be a knowing in our hearts. So going back to that passage of the scripture we read earlier on in 1 Corinthians chapter 1, I pray the Lord to open our eyes of understanding to see deeply into the deeper revelation of what's therein.
Na kwa hivyo naomba Bwana akafungue macho yetu ya kiroho ya ndani tuone ufunuo mkubwa ambao uko hapo ndani.
1 Corinthians chapter 1 verse 9.
Wa Korintho wa kwanza mlango wa 9.
It says God is faithful.
Inasema Mungu ni mwaminifu.
By whom you were called unto the fellowship of his son Jesus Christ our Lord.
Ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu.
We can stay at this Bible verse for several days and months without
Unaweza kuwa kwa hii mstari na tukazungumzia miaka ama miezi bila kumaliza.
And still we are still asking the Lord, what does it mean?
Na tunaanza tu kuendelea kumuuliza Mungu, Mungu unamaanisha nini?
What have you called us into?
Wewe umetuita tuingie wapi?
He has called us into fellowship.
Ametuita tuingie katika ushirika.
But I thought you called me into ministry.
Nafikiria uliniita kwa huduma.
But I thought you called me into pastoring.
Nafikiria uliniita kwa mchungaji.
You called me into evangelism.
Uliniita niwe mwinjilisti.
I am anointed for as an apostle.
Mimi nimetiwa mafuta kama mtume.
Yes, all those things are good.
Oh, vitu hivyo vyote ni vizuri.
But we need to understand what the Lord is calling us to primarily.
Lakini lazima tuelewe Mungu anatuita tufanye nini kimsingi, yani kwanza.
Without revelation we cannot know.
Pasipo na ufunuo hatuwezi kujua.
We cannot know.
Hatuwezi tukajua.
Except he opens our eyes, we cannot see.
Ila asipofungua macho yetu hatutaweza kuona.
So what are we called into?
Kwa hiyo tumeitwa tuingie wapi?
Did he call us to do great mighty works and perform wonders for him?
Je, alituita tufanye mambo makubwa na miujiza kwake?
He said he called us into fellowship.
Amesema tu hapa kwamba ametuita katika ushirika.
Didn't he call us to win the whole world?
Je, alituita tukaweze kuvua mioyo watu ulimwenguni mzima?
What about saving souls?
Haya, kuokoa mioyo.
Is there anything wrong in that?
Kuna makosa pale.
Is there anything wrong in that?
Kuna makosa pale kukuleta mioyo kwa Yesu.
There's nothing wrong in that.
Hakuna ubaya pale.
But what is he calling us into?
Lakini ametuita tuingie wapi?
Fellowship.
Katika ushirika.
Fellowship.
Ushirika.
Then the question comes.
Na swali linakuja.
What is fellowship?
Ushirika ni nini?
What does it mean to you?
Inamaanisha nini kwako?
What does it mean to come together and have fellowship with one another?
Maana yake nini mkija pamoja na kuwa na ushirika mmoja na mwingine?
But we know God.
Na tunajua Mungu.
And we think knowing God is about are doing great things for him.
Na tunafikiria kwamba kumjua Mungu ni kufanya milipuko, kufanya mambo makubwa kwake.
But knowing God is when I have fellowship with my brother.
Na kumjua Mungu inatokana wakati mimi ninakuwa na ushirika na ndugu yangu.
If I do not have fellowship with my brother,
kama sina ushirika na ndugu yangu,
I do not know God.
Mimi simjui Mungu.
I may lift up my hands and say, Lord, I love you.
Naweza kuinua mikono yangu nikasema Bwana nakupenda.
But I do not love my brother.
Na huko simpendi ndugu yangu.
What type of love is that?
Hiyo ni upendo wa aina gani?
If I do not love my brother whom I see,
ikiwa sitampenda ndugu ambaye ninamuona,
then how can I say I love God whom I don't see?
Nitawezaje kusema kwamba nampenda Mungu ambaye sijawahi kumuona na vioneo vyangu?
God is calling us for only one thing.
Mungu ametuita tu kwa ajili ya kitu kimoja.
Only one thing.
Kitu kimoja.
Every other thing is secondary.
Mambo mengine yanayofuata yanafuata tu.
In Mark chapter 2, I'm not very sure, maybe chapter 2 or chapter 4.
Katika Marko sijui kama ni mlango wa pili ama wa nne, sina uhakika.
There is an amazing scripture there.
Kuna maandiko ya kuna jambo la kuchangaza pale.
It never ceases to challenge me.
Haijawahi kuacha kunitia changamoto.
Okay, chapter 3 and I'll read verse 14.
Marko 3 mstari wa 14.
And he ordained 12 that they should be with him and that he might send them forth to preach.
Akawaweka watu 12 wapate kuwa pamoja naye na kwamba awatume kuhubiri.
Why did he call the 12 to himself?
Kwa nini aliwaita 12 wawe pamoja naye?
What was his reason?
Sababu yake ilikuwa nini?
Did he call them to turn the world upside down?
Je, aliwaweza kuwaita wageuze ulimwengu juu chini?
The answer is yes.
Jawabu ni ndio.
But it begins somewhere.
Lakini alianzia mahali.
Where does it begin?
Alianzia wapi?
He called them that they might be with him.
Alimwaita ili wawe pamoja naye.
Brothers and sisters,
ndugu na dada,
God is calling you.
Mungu anakuita wewe
primarily to be with him.
Jambo la kwanza wewe uwe pamoja naye.
Not to run around and do great things and great wonders for him.
Sio kutembea kukimbia hapa na pale na kufanya mambo makubwa na miujiza.
And I cannot stop saying this word.
Na siwezi kaacha kusema mambo haya.
That it is you he wants.
Na ni wewe Mungu anataka.
It is not your works.
Sio kazi yako.
It's not your ministry.
Sio huduma yako.
He can do it by himself.
Yeye anaweza kufanya huduma yeye mwenyewe.
Because he no longer sees us as slaves.
Na kwa sababu yeye hatuoni sisi kama watumwa.
God is doing something and is involving us.
Mungu hapa anafanya kitu na ametushirikisha sisi.
He's calling us to be part of what he's doing.
Na ametuita tuwe sehemu kwa yale ambayo anafanya.
And we need to ask him.
Na tunahitaji kumuuliza,
what do you want me to do?
Wewe unataka nifanye nini?
Amen.
Amen.
He has the plan.
Yeah, ana mpango.
We must look at the plan of God.
Lazima tuangalie ramani ya Mungu.
It's not about our idea.
Sio tu kuhusu mawazo yetu.
Our idea may be very good.
Mawazo yetu yanaweza kuwa mazuri.
But it's about his plan.
Lakini inahusu mpango wake.
I also can say in the book of Luke chapter 24.
Pia naweza kuangalia Luka mlango wa 24.
I will not go there, you can write it down.
Lakini nitaenda pale lakini naweza kuandika chini.
Disciples of Jesus were walking down the road to Emmaus.
Na kwamba wanafunzi wa Yesu walikuwa wanatembea wakienda Emmaus.
They were talking about Jesus.
Na walikuwa wanazungumza kumhusu Yesu.
So much you will know they understand what they were talking about.
Na wewe unaelewa kila ambacho walikuwa wakizungumzia.
So a man walked up to them.
Na walipo mtu akawaendea.
And he was asking them, what are you talking about?
Na akawauliza, nyinyi mnazungumza mnazungumzia juu ya nini?
And they told him, are you a stranger in Jerusalem?
Wakamwambia, wewe ni mgeni hapa Yerusalemu.
Don't you know what's going on?
Wewe unajua kila ambacho kinaendelea?
About Jesus?
Kumhusu Yesu.
Many times we know so much about Jesus we can tell him his story.
Watu mara nyingi tunajua mengi kumhusu Yesu na tunaweza kusema habari yake.
We can tell Jesus when he was born.
Na tunaweza kusema wapi Yesu alizaliwa.
We can tell Jesus about his parents.
Tunaweza kusema tukataja wazazi wa Yesu.
We can tell Jesus about his miracles and powers.
Tunaweza kuzungumzia na kutaja miujiza na ishara ambayo Yesu alifanya.
But we will not allow him to reveal himself to us.
Lakini hatumwachilii yeye ajifunue mwenyewe kwetu.
Here was Jesus standing beside them.
Na huyu ndio Yesu alikuwa amesimama kando na wao.
And they were telling Jesus about Jesus.
Na wanamwambia Yesu kumhusu Yesu mwenyewe.
Amen.
Amen.
And he was listening.
Na yeye alikuwa anasikiza.
And he said, "Oh yeah?"
Anasema, "Yeah."
"Is that true?"
Hiyo ni kweli.
They said, "Yes."
Anasema, "Ndio."
As a matter of fact.
Kwa kweli. I
was there.
Nimekufa.
And Jesus was looking.
Amekufa.
He was looking.
Na Yesu alikuwa anaangalia.
And he followed them.
Na akawafuata.
And they kept talking.
Na waliendelea kuongea.
We don't know how many hours.
Hatujui ni masaa mangapi.
They kept talking about Jesus.
Waliendelea kuongea kumhusu Yesu ambaye ako na wao.
And Jesus was listening.
Na Yesu alikuwa anasikiza.
If Jesus comes to our churches today.
Kama Yesu atakuja kwa makanisa yetu leo.
He will be amazed at what you say about him.
Ataweza kushangaa na mambo yale ambayo yanaendelea.
Amen.
Amen.
And sometimes Jesus had been embarrassed from our churches.
Na wakati mwingine Yesu Kristo amekuwa tu kama msimamizi mabaya kumbali kwa makanisa yetu.
When he sits down in the gathering,
wakati anapokaa katika kusanyiko,
and he sees a man that barely knows him.
Na anaona mtu ambaye anajifanya ama anajikamba kwamba anamjua vizuri.
Talking about him to the people.
Na anaongea kumhusu yeye kwa watu.
And he's right there seated down.
Na yeye tayari yako amekaa chini.
And we say Jesus has power to destroy your enemies.
Anasema Yesu ana nguvu ya kuharibu na kuangamiza maadui.
And he sit down and listen.
Na yeye anakaa pale anasikiza.
Is that what he wants to do in the life of the people?
Hiyo ndio kila ambacho anataka kufanya ndani ya maisha ya watu.
Amen.
Amen.
What is he calling us into?
Ametuita ndani ya nini?
At the time the people went into a house. They got to their destination.
Na wakati watu waliingia mahali alipokuwa.
Jesus pretended as if he was going further.
Na Yesu alijikamba, alijifanya na kwamba kana kwamba aka anaendelea mbali, anaenda mwendo.
And they were so nice to Jesus.
Na ilikuwa ni vizuri kwake.
Why are you going any further?
Kwa nini yeye amwendi mbali?
Why can't you stay with us?
Kwa nini wewe usimkakaa hapa pamoja nasi?
And Jesus pretended.
Na Yesu akajifanya.
And he stayed with them.
Na akakaa na wao.
And it was very good to him.
Na walikuwa wazuri kwake.
They brought the food.
Wakaleta chakula.
They set the table.
Wakaweka meza, wakaandaa meza.
And Jesus was still there.
Na Yesu alikuwa pale
watching them.
Akiwaangalia.
Honestly, before I go back to that particular story,
kabla sijaendelea kurudi kwa hiyo habari,
one of the disciples of Jesus,
mmoja wapo wanafunzi wa Yesu,
after he discovered that all the works of redemption was destroyed, so to say, to him,
na wakati alidhani kwamba kazi yote ya ukombozi ilikuwa imeangamizwa wakati Yesu alikuwa amesurubishwa,
he was supposed to lead the other people, the disciples,
alikuwa aongoze wanafunzi wengine,
but he led them to the river,
lakini akawaongoza wakarudi kwenye bahari.
He said, I'm going to fish.
Akasema mimi nimeachana na hii, narudi kuvua samaki.
And they all followed him.
Na wote walimfuata.
As they were fishing,
na wakati walipokuwa wakivua samaki,
a man walked in.
Mtu mmoja akatembea akaja.
And Peter did not know it was the Lord.
Na Yesu hakuweza, Petro hakutambua kwamba alikuwa ni Bwana.
He gave him fish.
Akampa samaki.
And you don't know how many fishes, what type of fishes we are giving Jesus.
Je, ni aina ngapi ya samaki tunampa Yesu?
But they were fishing enough.
Lakini alikuwa na subira ya kutosha.
Allowing Jesus to break the fish.
Walikuwa na subira wakamruhusu Yesu akavunja samaki.
It is in the place of breaking the bread that we see him.
Na ni kwa mahali pa kumega mkate, hapo ndio tunamuona.
They were very patient with Jesus.
Walikuwa na subira na kwa Yesu.
Many of us are not.
Wengi wetu hatuna hiyo subira.
We set the table before Jesus.
Tunaweka meza mbele ya Yesu.
And we do everything by ourselves.
Na tunafanya kila kitu sisi wenyewe.
Yet Jesus is seated there.
Now ila Yesu ameketi pale.
We do not have to invite him in.
Hatumkaribishi ndani.
We are not asking him to take control.
Hatumuulizi yeye akachukue hatamu.
We can do all things.
Naweza kufanya mambo yote.
We can fix the services.
Naweza kutengeneza ibada.
We can do the anointing service.
Naweza kufanya ibada ya upako.
We can do the conferences.
Naweza kuandaa mikutano.
We can do all everything.
Tunaweza kufanya mambo yote.
And we have the timing that everything should be done.
Na tunayo ratiba kufuatana na kila kitu ambacho inatakana itendeke.
And Jesus is waiting.
Na Yesu anangojea.
He wants to be invited.
Anataka karibishwe.
He will not break through our services.
Yeye hawezi kuingilia kati mpangilio wetu.
If we do not invite him, he will not come.
Kama hatutamkaribisha yeye hatakuja.
He said, I stand at the door.
Anasema nasimama kwa mlango.
And I knock.
Na ninabisha.
If you hear me,
kama utanisikiza,
then you ask me to come in.
Na utaniuliza ni.
Are we asking him to come in?
Je, tunamuuliza yeye aje?
They were in the boat one day.
Na walikuwa kwenye chombo siku moja wanafunzi.
And the boat was capsizing.
Na chombo kilikuwa kinazama.
And the disciples were so afraid.
Na wanafunzi walikuwa na hofu na shaka.
Everything they possessed in that boat, they threw it into the river.
Na kila kitu walichokuwa nacho kwenye hiyo mtungi walitupa kwenye bahari.
Don't forget they were fishermen.
Hausisahau ya kwamba hao walikuwa ni wavuvi.
They were professionals.
Hao ni watu ambao walikuwa na taaluma ya uvuvi.
If they say there was a problem on the sea, you better believe it.
Na wakisema ya kwamba walikuwa na shida kwenye bahari, ni heri waamini.
They knew what they were saying.
Walijua kila ambacho walikuwa wanasema.
So problem came on the high sea.
Na kwa hivyo shida ikaja na wakaona ni kubwa kwao.
And they were running up and down.
Na wakaanza kuhangaika kibia hapa na pale.
But Jesus was in the boat.
Lakini Yesu alikuwa kwenye chombo.
They never called him.
Hawakuweza kumuita.
They did not invite him.
Na hawakuweza kumkaribisha.
Although Jesus was in the boat.
Ingawa Yesu alikuwa kwenye chombo.
But he was sleeping.
Lakini yeye alikuwa analala.
Maybe Jesus is in our gathering.
Wende ikawa Yesu ako katika kusanyiko.
Maybe he's in our fellowship.
Wengine ako katika ushirika zetu.
What is the percentage of what we give him to do?
Ni asilimia ngapi ambayo tunampatia yeye kufanya?
Is he the one that gives us the song?
Yeye ndiye anatupa uimbaji.
Is he the one that lives that gives us the fellowship?
Yeye ndiye anayetupa ushirika.
What about the music?
Ama uimbaji.
Is it to his glory?
Inaimba kwa ajili ya utukufu wake.
Is the worship in spirit and in truth?
Ibada ya uimbaji iko katika roho na kweli.
Is it through our cultural thing we have to do it?
Ama iko katika desturi na itikadi zetu na mapokeo wazee kwamba lazima tuanze na mambo hayo.
One of the things I had to battle with when I came to the Lord in the ministry,
moja wapo ya mambo ambayo ilinibidi niweze kukabiliana nayo nilipokuja kwa Bwana,
was allowing him to do it.
Ni kwanza kumruhusu yeye afanye.
We know what to do, don't we?
Unajua kila ambacho tunafanya.
When we come together,
tunapokuja pamoja,
we know what to do.
Tunajua kila ambacho cha kufanya.
Somebody must sing.
Mtu lazima aimbe.
Somebody must pray.
Mtu lazima aombe.
A mighty strong man of God must minister in power.
Mtu wa ajabu wa utumwa hapa na ujumbe wa nguvu.
The needs of the people must be met.
Ya kwamba mahitaji ya watu lazima yatanwe.
We must give offering.
Lazima tupeane sadaka.
Then we share the grace.
Na hapo tunasema neema.
And look at the time.
Na tuangalia saa.
It's almost 2 hours.
Na ni masaa mawili.
We have to go.
Lazima tuende.
To watch Nigerian film.
Tuangalie sinema ya Nigeria.
Amen.
Amen.
But if we give it all to the Lord,
lakini wapo tutapeana kwa Bwana,
is he going to rearrange our city?
Yeye mwenyewe ataweza kupangua mipango yetu ambayo tulikuwa tumepanga.
But we don't want him to do that.
Lakini mara nyingi hatutaki kufanya hivyo.
We don't want him to take the elders that are sitting on the altar to take them to the back.
Hatutaki yeye achukue wazee kanisa na mama kanisa na mlama kanisa ambao wamekaa kwa madhabahu waweke huko nyuma.
Did we injure them?
Ya kwamba itawadhuru.
What about the marble altar? The marble pulpit?
Ama ile madhabahu ambayo tumetengeneza mahali pa kuhubiri kwa madhabahu makubwa.
If the pastor did not minister from the pulpit,
ikiwa mhubiri hata hubiri akiwa amesimama kwenye jukwaa madhabahu,
it will not appear as if it's a church.
Haitaonekana ni kana kwamba ni kanisa.
You want a church.
Wewe unataka kanisa.
What about the instrument?
Haona ina vyombo.
What about the dancing?
Na kucheza tena.
What about if the Lord says, give it all to me?
Na hiyo itakuwaje kwa Bwana atasema vitu hivi vyote peaneni kwangu?
One day we're going to chase him out.
Yaani siku moja tutamfukuza huyo Mungu.
Because everything he's doing,
kwa sababu kile kitu ambacho anafanya,
is different from what we thought he should do.
Ni tofauti kutokana na kile ambacho tulifikiria kwamba tunatakana tufanye hivi.
Then we ask him,
na tunamuuliza,
are you Jesus?
Wewe ni Yesu?
If you are Jesus,
kama wewe ni Yesu,
you should not do this way.
Wao utakana kufanya vitu kwa njia hii.
The Pharisees did the same.
Wafarisayo walifanya hivyo.
To the temple.
Walikuja kwa hekalu.
He saw them doing something different.
Walimuona yeye akifanya kitu tofauti.
He upturned the tables.
Alibadilisha meza juu chini.
If the Lord should come to our churches today,
na Bwana akija kwa makanisa yetu leo,
and if he upturns the table,
na akibadilisha meza juu chini,
we will think it is the devil that is working.
Wewe utafikiria ni shetani ambaye anafanya kazi.
And we start binding and losing.
Tutaanza kufunga na kuanza kufungua.
Amen.
Amen.
Jesus was in the boat.
Yes, alikuwa kwenye chombo.
But they never invited him
in. Lakini hawakumkaribisha kwa shukuru.
The boat was sinking.
Na mtumbwa na ile chombo kilikuwa kinazama, kina yumba yumba.
They lost all their possessions.
Walipoteza vitu vyao vyote.
Until one of them said,
mpaka mmoja wao akasema,
why can't we go and wake Jesus up?
Kwa nini tusiende na tukamwamshe Yesu?
At least if we must die,
na hata hivyo hata kama tutakufa,
we must be able to say bye bye.
Tunaweza kumwambia kwaheri.
So they came to Jesus.
Kwa hivyo akaenda kwa Yesu.
And he looked at them.
Na akawaangalia.
He stood up.
Akasimama.
He rebuked the wind.
Akakemea bahari.
Are we inviting Jesus?
Je, tunamkaribisha Yesu?
When Peter saw Jesus on the sea,
na wakati Petro alimuona Yesu kwenye bahari,
and Jesus broke the bread,
na Yesu akamega mkate,
He broke the fish.
Akamega samaki.
And the eyes of understanding of Peter was opened.
Na macho ya ufahamu ndani ya Petero yakafumbuliwa.
He knew Jesus was not an ordinary man.
Akatambua kwamba Yesu Kristo sio mtu wa kawaida.
It was the Lord.
Alikuwa ni Bwana.
He dived into the river.
Akaingia kwenye maji.
Because he was so ashamed of himself.
Sababu yeye alikuwa ameaibika yeye mwenyewe.
He was ashamed of himself.
Alikuwa ameaibika yeye mwenyewe.
On the way to Emmaus.
Na kwa njia wakati walipokuwa wakienda Emmaus,
as they sat together,
na walipokuwa wamekaa na wao,
they gave Jesus his food.
Wakapea Yesu chakula yake.
They didn't know it was Jesus.
Na wao kujua kwamba ni Yesu.
And when Jesus got his plate,
na wakati Yesu alipopewa sahani yake,
he broke the bread.
Alifunja mkate.
And they were looking at him.
Na walikuwa wanamwangalia.
They were calling themselves.
Na walikuwa wanajiita.
This man is breaking bread like Jesus did.
Huyu mtu anamega mkate sawa sawa vile Yesu alivyokuwa akimega.
And they were asking themselves.
Na walikuwa wanajiuliza.
Is it the Lord?
Yeye ni Bwana.
He looks like Jesus.
Anaonekana kama Yesu.
But how did they know it was Jesus?
Walijuaje kwamba ni Yesu?
In the breaking of bread.
Katika kuumega mkate.
There's no way we can know Jesus.
Hakuna njia ambayo tunaweza kujua Yesu
without the breaking of bread.
Pasipo kuumega mkate.
And how can we break bread?
Tunawezaje kuumega mkate?
Without having fellowship together.
Ikiwa hatuna ushirika pamoja.
It is during fellowship together.
Ni ushirika wa pamoja.
That we break bread.
Ambayo tutamega mkate.
Fellowship is not a doing church.
Yaani ushirika sio kufanya mambo ambayo tunafanya kanisa.
Fellowship is having discerning the Lord's body with ourselves.
Yaani ushirika ni kufanya ni kupambanua mwili wa Kristo pamoja na miongoni mwetu.
If we do not have fellowship with one another,
kama hatuna ushirika mmoja na mwingine,
how can we see Jesus? How can I see Jesus in my brother?
Nawezaje kumuona Yesu ndani ya maisha ya ndugu yangu?
But I don't want to have fellowship with him.
Mimi sitaki niwe na ushirika na yeye.
I just want to preach to people.
Mimi nataka tu nihubirie watu.
That's not the idea of God.
Hiyo sio mpangilio wa Mungu.
When you have fellowship with one another,
ukiwa na ushirika mmoja na mwingine,
that is where fellowship begins.
Hiyo ndio mahali ushirika unaanzia.
God is calling us into fellowship.
Mungu anatuita sisi katika ushirika wake.
It is during the fellowship,
ni kupitia katika ushirika,
that is strengthening us.
Ambao anatuinua na kutujenga na kutia nguvu.
Am I in fellowship with my brother or sister?
Je, mimi niko na ushirika na ndugu yangu ama na dada yangu?
Oh, I say, oh, I'm having fellowship with the Lord.
Mimi niko na ushirika na Bwana.
Every time when I wake up.
Kila wakati ninapoamka.
5 a.m.
Saa 11.
I kneel down.
Ninapiga magoti.
And I disturb my neighbors.
Na ninaanza kusumbua majirani yangu.
Although it's supposed to be a quiet time.
Ingawa inahitaji iwe ni wakati wa pole wa ukimya.
But it's a lousy time with me.
Lakini ni wakati wa mimi kupiga sauti.
Because it's the time I wake up all my neighbors.
Ni sababu ni wakati ambao majirani mpaka wajue kwamba huko ameamka na anaongea na Mungu wake.
We have fellowship with the Lord.
Tukiwa na ushirika na Bwana.
He wants us.
Yeye anatutaka sisi.
Let me give you an experience I had.
Waje niwape ujuzi ama ushuhuda ambao mimi nilipitia.
As a young believer,
kama mwamini mchanga,
I was taught.
Nilifundishwa
that 5 a.m. I have to wake up.
Ya kwamba saa 11 asubuhi lazima niombe.
And pray for 2 hours.
Na niombe kwa masaa mawili.
And I have to bind all the demons and every wicked spirit all around the atmosphere.
Lakini lazima nifunge mapepo yote ambayo yako katika maeneo ya mazingara yote.
And I was doing it faithfully.
Na nilikuwa nikifanya hivyo kwa uaminifu.
And one day the Lord spoke to me.
Na siku moja Bwana akanena nami.
You are the one doing all the talk.
Wewe ndio unachukua muda wako ukiongea.
You did not allow me to speak to you.
Wewe uliruhusu mimi niongee na wewe.
I want to speak to you.
Mimi nataka kunena na wewe.
But I go to the Lord with my request.
Na naenda kwa Bwana na mahitaji yangu.
This morning,
asubuhi ya leo,
I'm going to Lagos.
Naenda kule Lagos.
I'm going to New York.
Naenda New York.
I'm going to London.
Naenda Uingereza.
I'm going to the bank.
Naenda kwa benki.
Take.
Chukua.
Stamp it.
Weka muhuri.
Sign it.
Na usee weka sign.
Follow me.
Na unifuate.
And God says, oh.
Na Mungu akasema hapana.
I want you to come to me.
Nataka wewe uje kwangu.
Where do you want me to go today?
Wewe unataka mimi niende leo wapi?
God will not follow what he did not initiate.
Mungu hatafuata kile kitu ambacho yeye mwenyewe hakuanzisha.
He does not want to follow your plan.
Yeye hataki tu kufuata kuna mpango wako.
He wants you to follow his plan.
Anataka wewe ufuate mpango wake.
In our church we have, in our ministry we have a target.
Unajua katika huduma zetu tuko na malengo.
This is what we want to achieve.
Na hii ndio tunataka tufikie.
In 6 months, 300 people.
Imama, kwa miezi sita tunataka tuwe na watu 300.
Did you ask God about his plan for your life?
Wewe umemuuliza Mungu mpango gani ambao ako nao juu ya maisha yako?
But we have our plans.
Lakini sisi tuko na mpango yetu.
We only present it to the Lord.
Na tunaipeleka tu kwa Bwana.
To approve it.
Yeye akaweze kudhibitisha.
To sign it.
Akaweze kuweka sahihi.
And he follows us.
Na afuate yeye.
And when something happens.
Na kitu kikitendeka.
We ask the Lord.
Tunauliza Bwana,
why are you not there?
Kwa nini wewe uko pale?
You're supposed to follow me.
Wewe unahitaji kunifuata.
He says no.
Anasema hapana.
You are supposed to follow me.
Wewe unahitaji kunifuata.
So who follows who?
Nani anafuata mwingine? Bwana ama wewe? Bwana anakufuata.
Amen.
Amen.
Brothers and sisters,
ndugu na dada,
let us follow the Lord.
Wacha tumfuate Bwana.
Especially as many of us who are in ministry.
Hakuna wengi wetu ambao tuko katika huduma.
It is not our ministry.
Sio huduma wetu.
It is his ministry.
Ni huduma wake.
The only thing he's asking us to do.
Kile kitu ambacho anatuuliza sisi kufanya.
Is to have fellowship with him.
Ni kuwa na ushirika na yeye.
If you check your Bible from the book of Matthew.
Ukichukua Biblia yako katika kitabu cha Mathayo.
To Revelation.
Mpaka Ufunuo.
Especially the Gospels.
Haswa sana injili za sana hizo injili ya Yohana, Mathayo, Luka na Marko.
I do not know if it has ever occurred to you that Jesus called all the disciples with one calling.
Sijui kama wewe umeweza kufahamu ya kwamba Yesu aliita wanafunzi wake wote na wito ama mwito mmoja.
Every one of them.
Kila mmoja wao.
He told them.
Aliwaambia,
follow me.
Nifuate.
Follow me.
Nifuate.
And every single person in the Bible.
Na kila mtu yote katika Biblia.
He asked them to follow him.
Alimuuliza amfuate.
He didn't ask them to go and do great things for him.
Hakumuuliza aende afanye mambo makubwa ya miajabu kwake.
When we follow Jesus.
Tunapomfuata Yesu.
When this brother followed Jesus.
Wakati huyu ndugu anamfuata Yesu.
And I follow Jesus.
Na mimi nimfuata Yesu.
And when we meet together.
Na tunapokutana pamoja.
Because two of us are following Jesus.
Sababu sisi wawili tunamfuata Yesu.
It is easy for us to have fellowship with one another.
Inakuwa rahisi sisi kuwa na ushirika mmoja na mwingine.
But if one is not following Jesus.
Lakini ikiwa mmoja wetu hamfuati Yesu.
It is difficult.
Itakuwa ni vigumu
for us to have fellowship with one another.
Kwa sisi kuwa na ushirika mmoja na mwingine.
In Colossians chapter in Colossians chapter number 2.
Katika Wakolosai 2
verse 6 says this.
Wakolosai 2 mstari wa 6 inasema hivi.
As you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him. And verse 7 says this. Rooted and built up in him. Before
inasema basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni hivyo hivyo katika yeye, wenye shina na wenye kujengwa katika yeye, mufanywe imara kwa imani kama mlivyofundishwa, mkazidi kutoa shukrani.
Let's ask ourselves a question in verse 6.
Wacha tuliulize swali katika mstari wa 6.
And I want us to be very honest with ourselves.
Na nataka tuwe wazi sisi wenyewe.
As you have therefore received Christ Jesus the Lord.
Kama wewe ulivyompokea Kristo kama Bwana.
Okay, how have you received Jesus?
Wewe umempokeaje Yesu?
How have you received him?
Wewe umempokeaje?
That's a big question, right?
Hiyo ni swali kubwa, sawa?
How did you receive him?
Wewe ulimpokeaje?
It is possible that we receive Christ as a problem solver.
Inawezekana kwamba wewe ulimpokea Kristo kama mtu wa kusuluhisha shida.
The day he refused to solve our problems is no longer the Lord.
Wakati ambapo ameacha kusuluhisha shida zetu na taabu zetu, yeye habaki Bwana kwetu tena.
If I receive Jesus as a miracle worker in my life,
kama nilimpokea Yesu kama mtenda miujiza ndani ya maisha yangu,
the day I see no miracle again, he ceases to be Lord.
Wakati sioni miujiza, yeye hakui hawi Bwana ama mwokozi wangu tena.
If I receive Jesus as a bread giver,
na kama nilimpokea Yesu kama yule mpeana mwenye anapeana mkate,
the day he refused to give me bread is no longer the Lord.
Wakati anakanaacha kunipa mkate, yeye hababaki Bwana wangu.
More than 5,000 people gathered together.
Watu zaidi ya 5,000 walikutanika pamoja.
They gathered for Jesus.
Na walikusanyika kwa ajili ya Yesu.
But Jesus saw through them.
Na Yesu aliona kupitia kwao.
The reason why they were gathered was because of bread.
Na kwamba sababu kubwa ambayo ilikuwa imewaleta ni kwa sababu ya mkate.
Some of them ate bread yesterday.
Wengi wao walikuwa wamekula mkate juzi.
And they became instant evangelists.
Na wakajifanya kuwa wainjilisti mara moja moto moto.
They told everybody.
Wakaambia kila mtu.
He gives bread.
Yeye anapeana mkate.
And crowd followed him.
Na umati ukamfuata.
And Jesus saw through them.
Na Yesu akaona kupitia kwao.
And he said today.
Na akasema leo.
I am the bread that you are going to eat.
Anasema leo mimi ndio mkate mtakayo nila.
And they asked themselves.
Na wakaweza kujiuliza.
I thought you said you ate bread here yesterday.
Nafikiria ulisema tulikula mkate juzi.
How come you say we are going to eat him?
Kwa nini unasema tunaenda kukula?
I don't know how to eat people.
Mimi sikui kula watu.
I can eat this man.
Wewe ni kala huyu mtu.
Thousands of people left him.
Maelfu ya watu walimwacha.
Because they all wanted one thing.
Wote walikuwa wanataka kitu kimoja.
In our gathering, what do we want?
Katika kusanyiko letu.
Why are we gathered?
Kwa nini tumekusanyika?
What we gathered for?
Kila ambao tunakusanyika kwa ajili yako.
What will we gather into?
Ni kila ambao tutakusanyika ndani mwake.
If we gather for bread,
tukikusanyika kwa ajili ya mkate.
Day the bread ceases,
wakati mkate unakoma,
then Jesus is no longer the Lord.
Na hapo Yesu hatabaki Bwana.
But let's look at the next verses.
Wacha tuangalie mstari ule.
If you receive Jesus as Lord.
Kama wewe mpokea Kristo kama Bwana.
I think that's a very pregnant word.
Hiyo ni neno ambalo liko na maneno mengi, limejaa maneno mengi.
I want to receive him as Lord.
Wewe umempokea kama Bwana.
What does it mean to receive Jesus as Lord?
Ina maana yake nini kumpokea Yesu kama Bwana?
Amen.
Amen.
That's a question we have to allow the Lord to answer in our hearts.
Hiyo ndio swali ambalo tunatakana kumruhusu Bwana ajibu ndani ya maisha yetu.
Walk in him.
Tutembee ndani mwake.
Are you staying in him?
Wewe unakaa ndani mwake.
Or you are walking in him?
Ama unatembea ndani mwake.
If you walk in him,
ukitembea ndani mwake,
then you will be rooted.
Hiyo inamaanisha kwamba utakuwa na shina.
What does it mean to be rooted?
Inamaanisha nini utakuwa mwenye shina?
When we plant a corn,
unapopanda mahindi.
I don't know how many days corn grows. I mean the corn shoots up from the ground in this place.
Inamaanisha siku ngapi? 1 week.
But in Nigeria it is 3 days.
Kule Nigeria wakiweka mbegu mahindi chini inachukua siku tatu.
When you put a corn in the earth.
Wakiweka mahindi chini.
3 days it comes up.
Yaani siku tatu mahindi inaanza kuota.
But does it have root?
Na je, ina mizizi?
It doesn't have root yet.
Haina mizizi bado.
And I remember what Brother David said.
Nakumbuka kila ambacho ndugu Daudi alisema.
Maybe you are a very impatient person.
Pengine wewe ni mtu ambao hauna subira.
And you go to the corn every day.
Na unaenda kwa mahindi, kwa shamba ya mahindi kila siku.
Maybe after 3 hours.
Pengine baada ya masaa matatu.
I just planted a corn 3 hours ago.
Nilipanda mahindi siku masaa matatu iliyopita.
It's supposed to have grown.
Inahitajika kuwa imeota.
Why is it not growing?
Kwa nini haikui?
Then we have put the corn.
Na wewe unang'oa ile mahindi.
And we look at the root.
Na unaangalia uone mizizi.
Oh, it's growing, I'm sorry.
Oh, pole iko inakuwa.
Then we put it back in the soil.
Alafu nairudisha tena.
And we are happy.
Na unafurahi.
The next day we go there.
Tena siku ifuatayo wewe.
I'm not seeing anything.
Oh, sioni kitu.
Then we uproot it again.
Na unang'oa tena.
Oh, I'm sorry, it's growing.
Oh, kwa pole iko inaota.
And we return it.
Na unarudisha.
The third day,
siku ya tatu,
we do the same thing.
Unafanya hivyo hivyo.
Then what do we have?
Unapata nini?
Amen.
Amen.
We have destroyed the corn.
Wewe utakuwa umeharibu huo mmea.
So we must allow the corn to take root.
Lazima uruhusu mmea huo ukapate shina, ikaweze kukomaa, kuimarika.
Many of us are growing.
Wengi wetu tuko tunakuwa.
Praise the Lord for that.
Mungu ashukuriwe kwa hiyo.
But do we have the root?
Je, tuko na mizizi?
When the wind comes.
Wakati mawimbi yanakuja.
We are easily flushed away.
Na kwamba unapeperushwa mara moja.
What about the root?
Je, na mizizi?
Have you ever seen a very tall tree?
Wewe umewahi kuona mti mrefu?
But does not have root.
Ambao hauna mizizi.
The taller you are in the spirit.
Na kwamba ukiwa mrefu katika roho.
The deeper should be your root in
the. Yaani hiyo inatakana uwe kwamba uko na kina, uko na mizizi katika hiyo ni.
But we see a lot of people they are very tall in the spirit.
Lakini naona watu wengi ni warefu katika roho.
And everybody say hallelujah, hallelujah, praise God.
Na kila mtu anasema hallelujah, Bwana asifiwe.
But there's no root.
Lakini unapoangalia hawana mizizi.
We are supposed to have the root.
Lazima uwe na mizizi.
Amen.
Amen.
If we do not have the root,
kama wewe una mizizi,
we cannot grow.
Hauwezi kukua.
Reminds me of a Chinese tree.
Inanikumbusha mti wa China au wa Chinese.
Maybe we've heard the story before.
Pengine umewahi kusikia habari.
But I'm going to say it again.
Lakini naenda kurudia.
I learned that there's a Chinese tree.
Nilijifunza kwamba kuna mti wa kutoka China.
It has a very small seed.
Ambao una mbegu ndogo.
Like a mustard seed.
Kama mbegu ya haldari.
When you plant the seed.
Na unapopanda hiyo mbegu.
It takes 5 years.
Inachukua miaka 5.
For it to come up from the ground.
Ili iote kutoka kwa udongo.
5 years.
Miaka 5.
Hey. If you're an impatient person.
Kama wewe ni mtu ambao huna subira.
The first year you go there.
Mwaka wa kwanza unapoenda pale.
Have I not been patient enough?
Kama wewe una subira ya kutosha.
The corn that I planted at the same time.
Si mahindi ambayo nilipanda wakati ule.
I already harvested them.
Nilivuna tayari.
I ate the fruit.
Nimekula hata mbegu.
This is 1 year.
Mwaka mmoja.
What's going on?
Kitu gani inaendelea?
And you uproot it again.
Na unang'oa tena.
And you look at it.
Na unaangalia.
And you throw it away.
Na unaitupa.
5 years it doesn't grow.
Miaka 5 haijakuwa.
At the 5th year.
Mwaka wa 5
it starts to grow.
Inaanza kuota.
And in 1 year
na kwa mwaka mmoja
it becomes the tallest tree.
Unafaa kuwa mti mrefu kuliko miti yote.
Amen.
Amen.
But for 5 years.
Kwa miaka 5
it's not growing up.
Haikui jua ikionekana.
Guess where it's growing?
Wewe uanze kujua jua inakuwa ikienda wapi?
It's growing in.
Yaani inakuwa ikienda chini.
It's taking root.
Inaichukua mizizi.
We don't see anything.
Na wewe huoni kitu.
But something is going on.
Lakini kitu kinaendelea.
That's how we are supposed to be in Christ.
Hiyo ndio vile tunahitaji kuwa katika Kristo.
Today we see many baby generals in the Lord.
Yaani siku hizi tunaona kwamba wa majenta wa mejemendari walio wachanga katika Kristo.
5 years after being born again.
Miaka 5 baada ya kuokoka.
He has the largest church around.
Yeah, na kanisa kubwa kabisa.
I'm not saying that is wrong.
Sisemi hiyo ni mbaya.
But sometimes when we look at it.
Lakini wakati mwingine unapoiangalia.
The root is important.
Yaani msisi ni wa muhimu.
He said rooted and what built up.
Inasema yenye shina na yenye jengo.
The first thing is having root.
Jambo la kwanza ni kuwa na mizizi.
Then secondly we begin to build up.
Na jambo la pili tunaanza kujenga.
Let's look at this Chinese tree again.
Wacha tuangalie mtu wa Chinese.
It has taken a lot of root inside.
Ya kwamba imechukua miaka 5 kupeleka mizizi chini.
It's not difficult for the tree to come up.
Na kwa hiyo haikui ngumu kwa huu mti kukua.
Effortlessly it begins to bring up leaves.
Na yani tu kwa urahisi inaanza kupeana matawi.
Because he has the root.
Sababu ina mizizi.
But what if it does not have the root?
Na itakuwaje kama haina mizizi?
The first thing we are supposed to do with the Lord, brothers and sisters,
you know, jambo la kwanza ambalo tunatakana tufanye kwa upendo ndugu na dada,
it's having root in the Lord.
Tuwe na mizizi katika Bwana.
He says then build up in him.
Inasema kwamba ambao umejengwa ndani mwake.
Then he said establish the faith.
Na inasema kwamba mkifanywa imara kwa imani.
Did you see the order?
Wewe umeona mpangilio?
Rooted up,
ambao ina shina,
built up,
kujengwa katika yeye,
established,
na imefanywa imara,
and abounding.
Alafu inazidi.
What does it mean to abound?
Inamaanisha nini kuzidi?
It's to bear fruits.
Ni kutoa matunda.